B record. Mi pole pole nani. Hini maisha bro, kuna motara nani. Siharakishi no, tunaenda safari. Mi pole pole nani, mi pole pole nani. Mi pole pole nani, mi pole pole nani. Hini maisha bro, kuna motara nani. Siharakishi no, tunaenda safari. Mi pole pole nani, mi pole pole nani. Mi pole pole nani, mi pole pole nani. Ati bado sijafika brother jotulia. Hii safari sijamaliza bado naishia. Siezi taka story mingi neza angamia. Kuna shida ato leo ndio naangalia. Sina konyagi lakini neza nyage leo. Na siko lounge Galileo niko Galilei leo. Rada rusha kipepeo formula juice koteo. Chemistry ndio matokeo dignity na siyo teo. Ati sina flask lina hii simunia. Maisha ni yangu na kusimulia. Na pika za kwangu ndani ya sufuria. Nimeleta 1-2s na kurudishia. Bado sijafika kora spendi kurudia. Bado niko kwa dunia mazi. Hini maisha bro, kuna motara nani. Siharakishi no, tunaenda safari. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. Hini maisha bro, kuna motara nani. Siharakishi no, tunaenda safari. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. No wonder leo niko rao, siyo mchezo hamuwezi funga atakani bao. Juu mpiro fungwa lao, maisha si hali ya wana madharao. Ita mwenye kiti ndio aitishi another round. Ataka si fiti bado speakers ita pound. Nazikani fitting tafadhali kuwe wow. Miu washa spinje juu sipendi gang gang. Mazi chicks who assume hawa chiki mwewe. Piga tick in your room siku wati wewe. Usi die lighting kagiza ni wewe. Zangu ziko airwaves kama ni mistari bado tuko airwaves. Wacha tu nizi yondoe. I'll be clearing the way chilling jo kwa yawe. Bado willing brother. Hini maisha bro, kuna motara nani. Siharakishi no, tunaenda safari. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. Hini maisha bro, kuna motara nani. Siharakishi no, tunaenda safari. Ni pole pole nani, ni pole pole nani. Ni pole pole nani, ni pole pole nani.